thuba vuliwe khomosha vuliwe amahlathi anciphile indlala iphelile ngiziyo yonwabi
Nadine.